nazo saono ngachirengu de kupikira tikwirise ngakasi maketi ndimbaula za magono tikwirise tete za moyo wanu zosabola ntumba tikwirise samala chirenge tusonse iwe ndine tikwirise
yetu mudzi muno mwangawi mfumu ya ikulu maganga mboma la Salima aliense wafika pabwalo lino ndipo afuna adziwe mmene angatetezera chilengedwe popikira ndipo tenthesera zipangizo za makono kodi zipangizo zake ndi zotani Cosmas Chale wa MPC ndi apatu mangawi ochokera mudzi momuno akunduza kuti mtima malo zonse tikuuzani chionetserochi ya Consent Development Broadcasting Unit malo mwangwirizano wa Oxfam SEPA ndi Sisonek poyendetsa project ya peace kapena kuti promoting equitable access to clean energy ndi thandizo lochokera ku UNICEF Ndine Frank Kandu.
Tikwirise, ngakasi maketi ndimbaula za magono. Tikwirise, tete za moyo wanu zosabola ntumba.
Chionetserochi ndi mpikisano. Chifukwa kumapeto tifunsa funso ndipo inu mukapereka yankho loyenera ndi kuchita mphumi mulandira ma units a 1000 kwacha. Cosmas Chale ndi apatu mangawi akuti tikuchedwa. Chabwino, bwalo li ndilano makosana.
Titeteze chilengedwe ndi njira za magono zopikira ndi kutendetsera zinthu
a grupu ankawi ainokadera lino
ine mosate nthawi kuno kumtsala ku headquarters kwa ankawi ndakulandirani ndi manja awiri panthawi ino endetsani program masukani
ankawi kulandira nsonkhano ngati mwina akadera lino
chioda kupikira ndi kutendetsa kupikira ndi kutendetsa huni zojeva
Titeteze chilengedwe ndi njira za magono zopikira ndi kutendetsera zinthu
akukhaso dzatipatseko mawu awiri atatu
ine dzina langa ndi Adam Jason mkulu oyang'anira ntchito za chilengedwe mboma la Salima ntchito iyi yosamala chilengedwe ndi ntchito yomwe ili mudongosolo loyendetsera ntchito za chitukuko cha boma lino chilengedwe kuno kusalima ndi chimodzi mamagawo amene awonongeka ndipo akusowekera kukonzanso kuti tikhale ndi moyo wabwino moyo wa thanzi tsiku ndi tsiku popeza kukhala kwathu timadalira chilengedwe ndikhulupirira aliyense amene wafika pano wagwiritsa ntchito chilengedwe kuti athandize moyo wake wa tsiku lalero ena atatenthetsa madzi ena ataphika nsima ntchito yosamala za chilengedwe ndi ntchito ya wina aliyense chifukwa chokuti nyengo imakonzedwa ndi chilengedwe tikawononga chilengedwe moyo wathu sukhala mwamtendere ndi okhazikika pa zochita zathu olotingamange nyumba zabwino kudzikonzera malo abwino okhala koma ngati chilengedwe chozungulira dera limene tikukhala sichili bwino malo aja amatha kuwonongeka ndi kusakazika mtendere wathu uja kuchokapo kukhala anthu ankhawa ndi kusowa ogwira ngati anthu Project ya Peace kunoko kusalima ikulimbikitsa ifeyo tonse anthu akusalima kuti tikhale tikuphika mwamakono pogwiritsa ntchito njira kapena mphamvu zambwereza mphamvu zambwereza ndi mphamvu imene ikatha imabwereranso tonse tigwirizana bwino kuti mphamvu yophikira ndi imene yathandizira kuononga chilengedwe kuti tipeze anthu tikudula mitengo ndi cholinga chokuti tiphikire ndi kutenthetsera zinthu zosiyanasiyana project ikutiwunikiranso kuti titha kuphika pogwiritsa ntchito mphamvu za dzuwa tithanso kugwiritsa ntchito mphamvu za magetsi kuno kwa mgawi ndi limodzi mwamadera amene anapindula pa chitukuko cha magetsi magetsi amenewa amene adza kudera kuno tigwiritsenso ntchito kumaphikira tiyeni tipeze zipangizo zogwiritsa ntchito magetsi pophika tiyesenso kupeza mwayi wolumikiza nyumba zathu ku magetsi amenewa cholinga nchokuti tichepetse kugwiritsa ntchito mitengo pophika pathu tiyamike kuti kuno kwa mgawi komanso dera lonse la tiye makanga ntchito zobwezeretsa chilengedwe zikuyenda bwino zikomwe
zomwe kwambiri kumene kudali uyankhula akukhaso kuti fotokozera pologalamu imene yabwera pano titeteze chilengedwe
ndi njira zamakono zophikira ndi kutenthetsera zinthu
tikupitiriza ndi nthawi ya mgawi drama
kodi amama ndabwera ku sukulu kodi maphika kale tano ndili ndi njala pamoto pandikuona ngati pali nkhuni zambiri zikutani nanga
anafuna kuti zipsa mwasanga
koma ati ku sukulu ife atu aphunzisi amapesana kuti zaphika nkhuni zochuluka chonchi nanga zikutani amama
ayi timafuna kuti zipsa mwasanga nkhuni zichakuyati
chabwino ndabva
odi odi
ali bwanji ali bwanji
ndili bwino kainu
mwatipeza
ifero ndinene nangisi amene ndikuyendera mmidzi
inde
tikuphunzitsa anhu kuphika ndi kutenthetsa kosaononga chilengedwe nde tabwera pakhola panu pano taona kuti inuyo nde banja amene muwononga chilengedwe ku dziko lino ya
nde ine ndifunseko bwanja alangizi mukuti tikuwononga chilengedwe chilengedwe chamasoti chilakusana kuti tizipikira
ayi ngakhale kuli kuphikira chilengedwe cha mulungu zadalenga mitengoyi kuti ileteze nthaka nde maphikidwe anu amene muphikani zinkhuni ndu mukuwononga chilengedwe komanso amakhala utsi wambiri umene umalowa mu mtima kubweretsa matenda komanso nkhuni ngati zimenezi zimawononga mthumba izi
nkuwononga mama amangotsoka moyo kwambiri
inasa kudabwa utsi unanjolowa mu mtima itakudabwa
nde tabwera pano chifukwa cha sisteneki ofasifamu abc seva amene abweretsa chithandizo chimene chonena kuti ifeyo tikhale tikuthandiza anthu mudzi kuphika ndi kutenthetsa akudziwa bwinobwino ndi kuteteza ndalama zimene akugula nkhuni zochuluka nde pano pati mafuwa tikutengeni kuti mupite kwa anzanu amene akuphika ndi nkhuni zochepa mukaone
ndenotisananyamuke bwangi tifunse kwa alangizi
tafunsani
mochoko seva sisoneki iu mbc ndeno amene wawa tikuoneka kumene kuku
tiyeni
chabwino
odi fikani fikani anthu yawa ndi amene akuphika mowononga chilengedwe ndetabwera kuno kuti adzaonere mene inu yamumaphikira pa mbawula za makono zimene mumaphikira nkhuni zochepa mwachita bwino kufika nawa mayi fikani wani muone mene timaphikira pa mbawula
chabwinoieni tikaone
timaphika kutenthetsa
mumaphika chonchi kodi
zakudya zimene tikaphika zakudya zimene zitikaphula ndetichikosi kimene chimakhala mene timatenthetsa kuphula ndi kutenthetsa
monga alangizi nkhuni ziwirizi zingapsera kuphikira sima madzi ndi ndiwa zomwe
nkhuni ziwiri timati tikayika pa chimbawula chimenechi timaphika sima pamene paso amakhala kuphika ndiwa chakudya chonse akaphika nkumadya anthu amatenga thini la madzi ndikuyika pamotopo madzi wacha amatentha chifukwa cha chiphika chimene chikambawulacho chikangogwira moto makhala kuti chonse chikutentha nde kuti nkhuni pamene papalipesa kubola mthumbayi
koneka sisoneki abweretsa upangiri umenewu kuti mukhale ndi ukhondo musamakhale ndi utsi wochuluka mumaphikira pamafuwa atatu khalani ndi ukhondo maphikira mbawula zamakono
chabwino tabva apapa titagala paphunziro ndi mmene mwakonzera chimbawulachi
chimbawula chimene chichi mapangidwe ake mmapanga motani
mbawula imeneyi chimene timapanga timatenga njwera zitatu
Ndukumanga, ndukutanga doti, ndukutila sila buno wino, ndedi mapo gili zila. Kuni zima wapa mene, bandi zila ruba, soru ukula ntolo, ndima puiki yose ntutu, tuku pigila. Pamene kupika kwa unjili lagu, ntolo, ndima suku awili, zima kala guli zata. Ndekuli pamene, bo budget, silu ulo kwa soga iyai.
Ai, jabu ino rafa.
Kala nuopu zila, musama kale muntoka lila mudzimuno.
Tinapwela nisawele ratu, mkulu wage, kupika, ndikurentesa.
Ai ziko mukambiri kuforogozera kuti ai kupika kuononga nkhuni kuononga chilengedwe tisaononge chilengedwe chifoja kupika ai kupika kwa makono kukupezeka titeteze chilengedwe
ndi njira za makono zopikira ndi kutendetsera zinthu
ai lerera nthawi yanu
kupikira ndi kutendetsa
makono
Agule wachitelera amenewo kopatu ndi akometsa chionetsero chazipangizo zamagono zophikira ndi kutenthetsera zithu zosaononga chilengedwe mutama yambiri alowa mbwalo ena akuvina pamene ayimapo chionetserochi akutipatsira ndi mgwirizano wa mabungwe a Oxfam, SEPA ndi Sisonic kudzera ku project ya peace ndi thandizo lochokera ku European Union anthu pano makutu awali tcheru kuti amve mauthenga ndi kusangalala ndi zochitika zosiyanasiyana zili pano pitirizana atsogoleri athu apatu mangawi ndi a Cosmas Chale
titeteze chilengedwe
ndi njira za makono zophikira ndi kutendetsera zinthu
ndi nthawi ya sesoneti kuti nawonso atifotokoze fanungo abva mkati mwa ndimemo kuti ayi sesoneti asesoneti nawonso atiwuze kuti ayi cholinga chawo ndi chiti.
Ine dzina langa ndi Chimwe Mwetopola ndimagwira ntchito ku bungwe limene lila Sisonek. Sisonek ndi abbreviation imene mau ake wonse anthunthu timanena kuti Civil Society Network on Climate Change. Nde timakhala tikuphunzitsana, timakhala tikuwunikirana komanso timakhala tikukumbutsana nkhani imene yokhudzana ndi kusintha kwa nyengo. Ndipo timakhala tikulimbikitsa kuti anthu tiyambe kupanga zinthu zamakono zimene zitha kutithandizira kuti tikhale tikupita tsapa tsogolo za chilengedwe. Maga maga nkhani yokhudzana ndi kuphikira komanso kutenthesa zinthu pogwiritsa ntchito njira zamakono zimene zili zosononga za chilengedwe. Nde tikamakamba za njira zamakono nde kuti mwa njira ina njira zina kalelo zinalipo koma zitawunikidwa zaunikidwa kuti zili ndi mavuto osiyana-siyana. Nde dziko muno pano panditu kuli njira zamakono zimene titha kugwiritsa ntchito pophikira komanso potenthesa zinthu zimene sizingatheke kuononga zachilengedwe. Mwachitsanzo kugwiritsa ntchito mafuwa amene munthu kakhautu walumikizitsa ndi kukhala kuti wamata bwinobwino umagwiritsa ntchito nkhuni zochepa. Njira tili nazo zochuluka zimene ngakhale mmodzi mwa muno titha kugwiritsa ntchito chifukwa anthu ena amapezeka kuti akuyankhula kuti njira zamakonozi ndi zodula. Pakungofunika kuti tiphunzire ndi kuzindikira kuti njirazo tili nazo mdera mwa muno. Kungotenga mafuwa ndi kungoyika mu kitchen mwathu ino mungotenga doti ndi kungomata bwinobwino ndicho linga kuti mpweya usamatuluke pamene feyo tayika mafuwapo. Ndi kuti zithandizira kuti nkhuni zochepa koma zithe kukwanirisa kuphikira zinthu zochuluka. Tonse mwa ife tikudziwa nkhani yokhudzana ndi dzuwa mmene likutivutira. Dzuwali likuchitika chifukwa chokuti anthu ife tinaononga mitengo yochuluka chifukwa mtengo umodzi umathandizira kuti mpweya umene feyo timapuma uthe kupita mu mtengo ndipo mtengo umatipatsa mpweya wabwino. Ndoti mwa njira ina ngati ife tikudula mitengo yochuluka ndoti tikuzipangisa so ife tomwe kuti tikhale pa chiopsezo chifukwa nde kuti tikhala ndi dziko limene lili ndi mpweya umene uli olakwika. Nde chifukwa kuli mpweya olakwika ndoti zipangisa kuti ifeyo tithe kukhala anthu amene titha kumadwaladwala pafupi pafupi. Nde timakhala tupititsa patsogolo kuti anthu titenge gawo makamaka lodzala mitengo madera osiyana-siyana koma mtengo umodzi kuti ukule zimafuna chidwi chathu. Mtengo uchefeti zithirira madzi omwewo amene inu kaya mwakulopera madzi omwewo ndamene mukhoza kutenga kukangothira pa mtengopo nde kuti mtengo ukhala ukula uzakuthandizanisoni inu nomwe pali nkhani yokhudzana ndi sola. Pikira ngakhale magetsi chifukwa magetsi ndi otchipaso kwambiri. Ubwino wake wa dera lino ndi lakuti magetsi adafika kokale. Tikakamba nkhani ya gasi, gasi akupezeka pena paliponse kungofika mtaunimu magasi silinda amene ndithu mtengo wake ndi otchipa motati muone masamu ake ndimukhoza uzindikira kuti gasi ndamene amatithandizira kuti tizuluza ndalama zochepa komanso gasiyo amatithandizira kuti kuphika kwathu kuzikhala kwa changu kwambiri. Palibenso zotikaya utsi ukuvutitsani ngakhale inuyo mmanja simuda azimayi chonde mwalimbikitse anthu pakhomo mwalimbikitse azibambo kuti akuguleni gasi chifukwa ndi zochipa. Titenge gawo kuti tipitise patsogolo zachilengedwe komanso tigwiritse ntchito njira zamakono zophikira komanso kutenthetsa ndi cholinga kuti chilengedwe chisawonongeke. Zikomo
titeteze chilengedwe
ndi njira zamakono zophikira
tichisamale chilengedwe. Kusamala kwake ndikungopeza zipangizo zimene zikufunika kuphika kwa makono mafuso kodi mpaula zimenezi kuti tizipeze tizipeza njira zanji kapena titsofikira njira bwanji kuti tizipeze.
Funso loyambilira kuti kodi mbaula za makono tingazipeze kuti mbaula zimenezi za gas mutha kuzipeza pasalima boma mukafika pa filling station ya petroda pa kamzilodi zilipo mbaula zimenezi komanso pa filling station ya Meru imene ili pakati pa town pafupi ndi pepo pamene pajanso pali malo ogulitsira mbaula za gas komanso mukafunitsitsa titaso kulumikizitsani kwa opereka mbaula zotere kuchokera mwina kulirongwe ndi madera ena.
Kodi munthu akhoza kugulitsa nkhuni zowuma apa kana zaziwiso?
Funso lachiwiri, kodi munthu angagulitse nkhuni zowuma kapena zaziwisi? Nkhuni zomwe timalimbikitsa nkuti tipeze nkhuni zowuma. Munkhalangomu ndi mmitengomo timafuna muzithyola nkhuni zokhazo zimene zawuma zokha posachita kudula mina pokapoka papezeka kuti mina zouma zajepa pamenepo wina atha kupezeka ndi zazuwisi tidule mitengo mosadza osati kudula mtengo onse koma tidule mwina mongochotsa kwanthambi komanso tidule mitengo imene ili yathu tisadule mtengo umene munthu sukukukhudza mwina munjira yakuba mukafuna unyamula dera lina upita dera lina bwerani ku ofesi ya zankhalango mudzapeze makalata oyenda nazo panseu ziko
Mr. Romasi amene ali kasa athu nawonso ali mfunso lawo
mtunda kumene kukupezekera mbawulazo ndi kutali kodi sizingatheke kuti mmaderamo kuti mukhale ndi mabranch kuti anthu adzidzipeza mosavuta dina mbawulazo zokwelera kontengo inuso ngati aboma timafuna kuti mutengepo gawo mutilipilireko itsikeko kuti ifeso ngati anthu akumudzi kuti tikwaniritse kuti tikagule kuti tithandizane kuteteza chilengedwechi zikoma kwambiri
panali nkhawa yokuti mtunda kodi ogulitsa mbawulawa sizingatheke pakhale mablanch awa amene amagulitsa zimangizo za makono zophikira pakakhala dongosolo lokuti anthu kumudzi makhala pamodzi maonetsa chidwi zimatheka iwo kubwera ndeno mwina pamenepo nditha kupempha kuti kudzera mu komiti yoyang'ana zachilengedwe kuno kwa mgawi mwina kulembera amene angakhale ndi chidwi chofuna kugula mbawula zimenezi ndiye kuti ife mukatipeza nayo listija tipita kumakampani kutengera ndi mbawula zomwe mukufuna kuti iwo aja akwanitse kubwera kuno kudzakugulitsani inuyo mosayenda ndi zotheka koma pakakhala nkhani ya kulipira mwina kuchepetsa mtengo dandaulo limeneli ndolomwenso ife mdziko muno mabungwe komanso boma ndi zomwe takati kudandaula kuti mwina zipangizo zimenezi zakhala zili zokwera mtengo komano mu bajeti ya chaka chino boma linayesa kuchotsa misonkho imene oyitanitsa zipangizozi amalipira pa misonkho ina ndi cholinga chokuti zinthu zija zitsikeko mtengo komabe tivomereza mwina kufika pamene zinatsikirapo ena mwina kuthekera kuthovutabe ndi mmene timati dandaulo limene talimva ndipo tikalifotokoza zikomo kwambiri
zikomo kwambiri
titeteze chilengedwe ndi njira zamakono zophikira ndi kutendetsera zinthu
mnyamata brevu amene atatipangire ndakatulo yake
brevu chakapu muti wa ndakatulo kuphika ndi kutenthetsa kosaononga chilengedwe choti mudziwe anzanga ndi ichi zinthu zotere zimasowa anzanga inu kuno kudera lathu la mgawi ngati nkanyamata sinzidakwatiwa utitili tiyenitilamikire ku dziko la European Union Oxfam sepa komanso soseniki limene likupereka thandizo ndi kuthandizira ena mwa iwo inde pophika ndi kutenthetsa chakudya cholimbitsa thupi poteteza kugawo la zachilengedwe zikundipetsa chisoni ndi kulingalira anzanga zomwe tili nkuziona m'makwalalamo ena mwa iwo ali nkuononga mitengo pogwiritsira ntchito m'maphwando ndi m'mauvuni taonani kwathu kuno kusokekera nkhalango ndipo nthaka ikuwonongeka komanso mpweya wamphamvu kusokekera sitipitirira ndi kunena zambiri mabungwe kugwirani ntchito ndi kulamikira nkhani nkanyamata poti sikidzidakwatira utitili kukamba mposapindira ndevu mkamo ndi ngoti mbite
titeteze chilengedwe ndi njira zamakono zophikira ndi kutendetsera zinthu
tikupitiriza mafuna afuma mgawi aino akadera lino atimitsire mtunda mama pongolini sinyo chief maganga kuti ayankhuliretu
zikoma kwambiri gogo nthawi ino ndikupereka ulemu kwa inu kuti karibu mulankhule kunyingi onthoonofe zikoma gogo karibu
choyamba tikuthokozeni pa pologalamu imene mwatibweretsera kuno kumudzi kwathu takhala tikufunsana mafunso kodi anthu akumudzi angadziwe bwanji kuti ichichi tikachipeza pakuti imene tafika pano ambiri akufunsaniswani mafunso omwe aja tinkafunsana kumbali kuja kuti tingayipeze bwanji mbawula ya gatsi nanga gatsi tingampeze kuti mumatiyankha mwamveranso pompano kunena kuti mbawulazo zili kutali kodi tingakafike bwanji kumene kuja ife anthu akumudzi kuti tikagule mbawula komanso tikagule gatsi kodi sizingasunthe kuno kuti kukhale bulanji amene timapita mtawuni timalowalowa mbawula za gatsi ndi zochuluka mtawuni komanso amene atati waifuna ukhoza kundipeza tikhoza kuyitanitsa ikhoza kukupezanso kumudzi konkuno komanso gatsi timathiriranso komweko mtawunimo tikathira gatsi uja chimatenga nthawi yayitali gatsi asanathe ndi chinthu chimodzi chimene chimati pebukitsira zinthu. Siti mkakale tikufuna nkhuni kapena makala. Chifoti gatsi ama tipititsa patali tikupikira. Nthawi zambiri nthawi ya mvula ikakwana. Wani nkhuni zimasowa. Tu makala amasowa. Foti makala jama kadu wani adula. Kulipeza tumba. Tima lipeza mwina 15,000 20,000. Koma titapeza mbaula ya gatsi. Tikoza kupika zinthu zojuluka pa mbaula ya gatsi. Anthu ambiri gale gale. Timati kitchen momuja. Timaumba chimbaula china jake chimene siti malowetsapo nkhuni zambiri. Kunoko zinachuka ndithu. Tikangoika nkhuni ziwiri mapezeka kuti tikupikapo zinthu zojuluka. Koma anthu amasiku ano tikumafuna mafuwa atatu koma zinkhuni zambiri mbiri. Tatiye niti samale chilengedwe chathu kuno kwa maganga. Kwathu kuno kwa maganga magetsa alipo anafika alipo seposi. Alipo ena amene angakwanitse kugula chophikira cha magetsi. Cha simple. Amene olinawo magetsi esetsa kuti uchipeze. Ndi chophikira chotolo mwana wa sikulu ku sikulu sangachedwe iyi. Chimene chija chimaphika mwachangu. Neyo ndasangalala kwambiri ndikukhupira mbiri kuno anathu amapita ku South Africa ana ajakhoza kuti gulira kapena kwatuma ukandibweretsereko zikhoza kufika za simple. Ambuya akudalitseni. Chifuwa choti endera maloano, ziko mokwambiri.
Gogo chalo, ati ema ganga. Kuno kusalima, atseka chionetselo chazipangizo za magono zo pigila ndizo tentesila zintu, zimene zima teteza chilengedwe. Gula wankulu tono, walo wambgalo, kupitiza kusangala chandu pabgalo pano. Ndisa na iwale, nali funsolija. Kwanini mafuto anja amene ama bwela? Chifuwa chosa kulisa nchito njila za magono, zosa unonga chilengedwe, po piga ndipo tentesa zintu. Kwanini mafuto anja amene ama bwela? Chifukwa chosa kulisa nchito njira za magono, zosa unonga jirengedwe, po pika ndipo otentesa zintu. Tumizani yankola nulo, polemba SMS kapena WhatsApp kunambala iyi. 0997-422-668. 0997-422-668. Osa iwala adu kulemba zina lanu komanso dela lomwe mukuchokera. Ndipo ngati mwayankha moyenera ndikuchita mphumi mulandira ma units a 1000 kwacha. Anakonza chionetserochi ndi a Development Broadcasting Unit poyendetsa project ya peace malomwe mgwirizano wa mabungwe a Oxfam, SEPA ndi Sisonic ndi thandizo lochokera ku European Union. Mkonzi ndi Josephine Magombo munali ndine Frank Gandu. Ndapita
ngende kupikira tikwirise ungakasi maketsi ndi mbaula za magono tikwirise tupeteza moyo wanu zosabola ntumba tikwirise samala chirengedwe zonse iwe ndi